Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda miliyoni z'anshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni ku wa mbere tariki 5 y'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mundwi iheze impunzi z'abatutsi b'abanyekongo zaragiye gucumbika ku biro by'ishyamwe mpuzamakungu vyitaho impunzi HCR i Karongi mu gihugu cy'u Rwanda. Izo mpunzi zari zarahiye zirarengwa ko zitazova muri ico kibanza zitimuriwe mu kindi gihugu atari u Rwanda canke atari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yamara inyuma y'iminsi itatu zari zihamaze zahakuwe ku nguvu n'igisirikare hamwe n'igipolisi vy'u Rwanda, maze abatari bake barakomereka abandi nabo baricwa. Ibiharuro byatanzwe n'igipolisi cy'u Rwanda vyerekana ko impunzi z'abanyekongo zitanu arizo zahasize ubuzima, ariko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byatanze ibiharuro bishika kuri 11 impunzi arizo zahasize rero ubuzima. Impunzi zozo zivuga ku gitigiri c'abahaguye kirenga aho ko mu kiganiro muri sanga cyo munsi turagaruka ku bibazo by'izo mpunzi z'abatutsi b'abanyekongo. Abatumiriye mu kiganiro n'abantu bazi cyane intara ya Kivu ya ruguru hamwe na Kivu ya Majepfo, kandi bazi cyane ibibazo byose byo mu ntara y'ubuseruko bwa Kongo. Turi kumwe na Habimfura mu Nyarugero arongoye umuryango w'abatutsi b'abanyekongo baba muri Kivu ya ruguru mu Nyarugero aba mu ntara ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwaramutse neza Habimana mu Nyarugero.
Mwaramutse bwana Frederic Nkurikije, nkuko ubuze nitwa Habimfura mu Nyarugero, nkaba mpagarariye impunzi, nkaba mpagarariye abatutsi ba Kongomani baturuka mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murakomeye?
Turakomeye.
Yego, me turi kumwe kandi na Dr. Salomon Baravuga, akaba ari umunyamabanga mukuru wa ASP. ASP ni ukuvuga Alliance pour le Salut du Peuple Congolais. Akaba kandi umunyamabanga mukuru urunani ASP FMK, ni ukuvuga Front des Militants Congolais, umuhari wa politiki w'abanyekongo baba mu mahanga cyane cyane i Buraya na Amerika yo muraruko. Baravuga n'umuvugizi kandi uyu muhari asanzwe aba mu gihugu cy'Ubusuwisi, ariko muri iki gihe tuvugana ari Kigali mu Rwanda. Mwiriwe neza Salomon Baravuga. Murakomeye rero ngaho.
Oh, turakomeye usibye ko ngo ubundi mu nzira ngiye ku kibuga mu kanya gufata indege asubira iwanjye.
Yego, mwe.
Nari naje mu karere kugira ngo ngerageze kumva ikibazo bihari, tugerageze kubitekerezaho ndetse n'inagatabu kageze mu Busuwisi. Ngo ngorane ngerageze kubwira abandi turi kumwe.
Yego, mwe.
Tugerageze wacu. Ubwo bari uburyo barenganijwe ndetse nabo kibazo kigira iwanjye.
Yegome, turi kumwe kandi na Ndorimana Semana, na wenyine azi cyane intara yo mu buseruko bwa Kongo. Mwiriwe neza Ndorimana Semana.
Mwiriwe neza bwana Frederic Nkundikije. Muraho.
Turaho, murakomeye namwe?
Natwe turakomeye, uretse kuhamenya gusa muri kariya gace namenyesha n'abatwumva ko ariho navukiye, nahava ndi mukuru bihagije ubasha gusobanukirwa ibintu byaho. Ndetse nyuma yaho mu murimo w'itangazamakuru nakoraga nabashije gukurikirana rwose ibibazo bibera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kongo muri rusange no mu karere k'ibiyaga bigari.
Ni byiza cyane, ndabashimiye mwese bashinga ntahe kuba mwitavye ikiganiro. Reka ariko dutangure kuri wewe Habimfura mu Nyarugero, kuva aho impunzi z'abatutsi banyekongo zitahukiye zimerewe gute muri yo kampi zari zavuyemo amakuru muronka ifashe gute
urakoze bwana Frederic bayite amakuru ya zirampunzi zimaze gutahuka aho zigire zibiye mu nkambi yawe yari ya Kiziba impunzi amakuru mfite ayo bambwira ko kuko baratahutse ikintu cyari cyatumye bamanuka n'inzara yaritewe ni ibifungurwa ifunguro ACR yabagaburiraga yari yaragamije byabarikira cyane bamanuka bagiye gutabaza ACR bagiye kumutekera nk'uko umwana yaba ashonje akamanuka akajya kubwira ati mama ndashonje bamaze kumanuka bageze ku kicyo cya ACR Hasere muziko yavuze iti ngiye ntabwo umukiri wabanje murabahaye leta ni ikibazo gikomeye cyane kubona umwana amanukira umubyeyi wambwira ati mama ndashonje umwana akaba ati umubyeyi akavuga ati mwana wanjye sinkiri nyoko ujigenda tukiri uwanjye akaba ariwe yabaye n'intandaro cyane cyane y'impfu z'abari abantu amakuru mfite bambwira bamaze kuzamuka basubiye mu nkambi yabo bagezeyo urabona impunzi twahunze amasasu ibyicanyi twakorerwaga muri Congo dukorerwa n'abaduhigaga cyane cyane muri Congo twaturiho neza tubanye neza twabanaga ariko intambara yo mu Rwanda imaze kuba abakoze amahano mu Rwanda bamaze guhungira muri Congo bagezeyo baradukurikirana barabiga natwe baratwica turahunga aribo duhunga na leta ya Kabila Desire Kabila yari hari nayo irabashyigikira turahunga duhungira mu Rwanda Rwanda ruratwakira ruraducumbikira noneho bazirampunzi rero zimaze kugasirwa zarahamutse mutima ntiwasubira mu gitereko basubira ahandi bari bari muri 96 duhunga umutima uva mu gitereko bamaze kuzamuka hageze hariya kugeza isaha harimo ihungabana rikomeye cyane bamwe urumva
tugarutse abimfura tugarutse ku kibazo cyatumye baje ku biro HCR icyo kibazo cy'ibifungurwa coba kiratorerwa umuti muri iki gihe
amakuru mperuka nuko kugeza isaha abo abashobora kumvugisha bombona kuvugana nabo bambwira ko ntacyo kirakemuka
izo mpunzi z'abatutsi banyekongo ziracasaba ko zokwimurirwa mu kindi gihugu kigira gatatu
byo nkubwira nuko nkubwiye uko kuva ikigo cy'u Rwanda twageze mu 1996 kugeza iki gihe urabona imyaka ishize turi hariya ibyo kurya babonaga ntibyagaragara ko byatumaga nibura bashobora kubaho ariko ibyo babahaye ntibyari bishoboye ntibyashobora kubatunga ngo babe ukwezi kwatangira ukundi kugashira nshutire yo nkurikije bamaze kubona kuri ifungurwa byagize barahamutse babona ko inzara igiye kubica ibyo babuze byose bavuga ko bashaka gusubira muri Congo kujya hehe byaterwa n'inzara kuko urabona ko kujya muri Congo ni igihugu bahunze uwo bahunze umwanzi twahunze aracyariyo gusubira hariyo ntago ari ntibigize ibyo bavuga byose baterwa n'inzara yari yabateye hasi cyo mu kibazo cyabo ikabarinda inzara bari bafite numva nta kindi kintu baba bifuza ikibazo cyabikure byose n'inzara bari bafite
ibibazo nyamukuru izo mpunzi zasavye ntibiratorerwa umuti igihugu ca gatatu eka n'ikibazo c'inzara inyishu ni iyihe mushya ntahe tukiri kuri mwebwe nyene mushya ntahe habimfura nyarugero
inyishu y'ibyo ngibyo icyo impunzi zifuza natwe turanga n'abavandimwe bacu turifuza yuko abo bantu babona ibifungurwa byabo nkuko bakabona ifungurwa bibatunga mu buryo inzahita bishyira hariya urabona ntu bangana kuriya kugira ngo bazajye hariya bishwe n'inzira kandi bafite HCR mu nshingano zayo kugira ngo ibatunge twasabaga ko HCR yakora uko ishoboye kose ikabatunga ikindi cya kabiri bahungabanye n'umutekano wabo ntabwo umutekano wabo aho bari kibatuje urumva nawe umuntu wari ariko kugira ngo umwere kuraswa ubwa kabiri ntabwo bivuze kare ko byabasubije nko mu igise gusubira ububisi twasabaga yuko nibura leta y'u Rwanda yabahumuriza bagatuza bakagira ituze aho bari ikindi cya kabiri ikintu bafite gikomeye cyane nihungana bageze batewe nari amasasu barashwe twatwasaba ko leta y'u Rwanda yakurikirana bari abantu bakoze urabona aho bari bahungiye leta abarashin kubarinda umutekano bakoshe nkuzu murengera abantu hamwe amasasu kandi muzi uko uri uburenganzira bwa muntu ubuzima bw'umuntu ni ntavogerwa ntago agomba kubarwamo amasasu arundi buryo bundi bagomba gukoresha ariko ntibaburiramo amasasu twatwasaba yuko leta y'u Rwanda yakurikirana ababikoze bagana by'intangarugero kuremo n'izindi mpunzi aho ziri hose dufite inkambi turi mu nkambi eshanu mu Rwanda impamvu zose aho bari bose barangwe natwe aho turahangana ntabwo umutima wacu uri hamwe twatwasaba ko abo bantu bashyikirizwa inkiko bagahanwa noneho impunzi umutima wagasaba mu gitereko kandi zigahumurizwa n'abandi bari mu nkambi abarimo hari abatubwira ko hari abadatekanye nk'abari bagize komite bavuga ati turahigwa twatwasaba leta y'u Rwanda kubahumuriza ntibahigure babona ibyo bakoze babikoreshejwe n'inzara yari bamereye nabi bakaba umutekano bagatuza bakabamwe kuko batubwira ko bararabihishe baraho majoro abo bantu nabo bakagira bakabona agahenge bagahumurizwa bagatuza noneho amahoro akabonika muri iyo nkambi murakoze cyane
ariko n'impunzi murazihanura kutakoresha ingufu zazo nyene kuko amakuru atangazwa aravuga ko hari impunzi zari zifite amabuye n'ibihiri
Prezida ngo nikije yo kina kumeza kuvuga cyane umuntu ushonje urabuzi nawe nawe wenda bigeze usonje mu munsi numwe umwe iyo umuntu ashonje uzi kugira ngo utekereze neza utekereza ruko bariye iyo ushonje rero ubwonko bwawe ntibutekereza ngo butekereze neza ibyo bakoraga bayikoraga bakoreshejwe n'inzara babonye icyo barya nta kindi bashaka ngo ibibatunga babone uburenganzira bw'impunzi hashyize inshingano zifite hariya zo inshingano ifite zo kubakorera izibakorere ari ubuvuzi ari ibindi byose inshingano zayo ikabibakorera naho ibyo ngibyo byo kuvuga ngo bafashe amabuye n'iki bate n'inzara yabariye bakoreshwa ubwenge bukoreshwa n'inzara ntibukoreshwa n'umuntu hanze ntibakora kimwe
yego musha namwe ndabimana semana ijya ntaramurayizi cyane rwose ikibazo cy'impunzi z'abatutsi banye Kongo murakizi ndega ibyashitse mu minsi ije mwabibonye gute ibyo bibazo byose byiza mpunzi mu bivuga kwiki
murakoze cyane icyambere nabanza kuvuga nuko bira ni ibibazo byari bimaze igihe ndetse kuriya kwigaragambya atari bwo bwa mbere no kuvuga ko amasasu hariya nubwo bwa mbere nta mpunzi zapfuye ariko turibuka neza ko igihe General Laurent Nkunda afatwa n'u Rwanda agafungwa muri iriya nkambi ya Kiziba babashyize kwigaragambya nabwo batera polisi amabuye polisi nayo irabarasa ndetse bamwe barakomereka ntekereza ko radiyo mpuzamahanga zabashyize kubikurikirana hanyuma uko twakurikiranye kiriya kibazo yewe ubwanjye 2010 nabashyize kujya muri iriya nkambi icyo gihe bari bafite ikibazo cy'inkwi zo kubasha gutegura ibiryo cyangwa ibifungurwa nk'uko mubyita icyo gihe ntibabashaga kubihabwa ndetse bandikiraga isere imwe buri muryango bakayimarana ukwezi cyangwa igihe kirenzeho ariko bahabwaga ibiti bibiri cyangwa bitatu bituzuye na sere mbese mu buryo bugaragara turagenda tubona n'abayobozi b'inkambi icyo gihe batwereka ibibazo bari bafite byinshi mu by'ukuri ko abana babo bagendaga gushaka inkwi mu biturage bikikije inkambi ndetse abana bakabasha gufatirwayo ku ngufu bakavuga ko hari abagore bahohoterwa n'izo nzira bagiye gushaka inkwi mu mashyamba y'abandi ibyo bibazo rero byarakomeje bihura n'ibindi byinshi cyane ku buryo twebwe dutekereza ko kiriya kibazo cyo kubura ibiryo bihagije cyaje kuba imbarutso ariko impunzi zari zisanga mu bindi bibazo ibindi bibazo rero umuntu yakwibaza ngo ni ibihe muri icyo gihe turiyo batubwiraga ubuzima ko butaboroheye kuko batabasha kubona ahantu babasha gukura inkwi zifungurwa ikindi cya kabiri batubwiraga ko iyo nkambi kuko abantu benshi bashobora no kwibaza ikibazo bati kuki iriya nkambi gusa muri izo nkambi zindi zose ziri mu Rwanda ariyo igira ibibazo ni uko iyo nkambi iri ahantu hitaruye iri ku musozi abahazi ni mu murenge wa Bwishyura urimo ujya ahantu twumba ni mu misozi mu by'ukuri nta kintu na kimwe gihera ndetse n'abaturage aho hantu ni bake cyane b'abanyarwanda banahaturiye kuko ni ahantu hatera ku buryo impunzi zishobora kujya gushaka imirima nk'uko impunzi z'ibyumba zibigenza ndetse iyo nkambi ira ahantu habi cyane ku buryo n'ubucuruzi budashoboka kuko bitaruye umujyi ndetse n'uwo mujyi wabwishyura begereye ni umujyi mutoya cyane ku buryo izo mpunzi zose ibihumbi cumi na birindwi birenga zidashobora kumanuka aho ngaho ngo zibashe gukora ubucuruzi ni ukuvuga ngo ubuzima bw'aho ngaho ni bubi cyane icya gatatu ni uko ibibazo mu buryo bimurirwaga bajyanwa muri Amerika ibyo bita resettlement haje kugaragaramo noneho ko ayo mahirwe bari bafite yo kujya muri Amerika basanga bamwe bayatakaje kubera uburiganya bubasha gukorwa n'abayobozi abatoranyijwe kujya muri Amerika bagera igihe cyo kugenda ntibabashe kugenda hakagenda mu mazina yabo Abanyarwanda. Ikindi noneho cya nyuma ni uko noneho n'ubwisanzure mu bitekerezo bari bamenyereye nk'abantu bakuriye muri Congo kuba yavuga icyo ashaka kuba yatora uwo ashaka kuba yamuyobora ibyo nabo baje kubivuzwa urugero rukaba ari uko umwaka ushize nk'uko babivuga umuyobozi bari bafite uhagarariye izo mpunzi wabavuganiraga kuri Leta y'u Rwanda akabavuganira no muri ACR mbese ibibazo byose bakabimushyikiriza mu gihe yari agiye gukoresha ngo inama kugira ngo yumve ibibazo by'abayoboye baraje bamuta muri yombi baramufunga ndetse bahita bamusimbuza undi muntu bisobanuye rero ko n'ubwisanzure bwabo bwari bugeranwe ndetse nta bwisanzure bafite ibyo rero biza guhura n'uko ibiryo byagabanutse bibimbarutse rero babona ko badashobora kwihanganira ibyo bibazo byose ahubwo icyo cyo kugabanuka kw'ibiryo kiza kubimbarutse rero yo gutuma bagaragariza isi yose kuko u Rwanda rwo bari rubizi ko icyo kibazo gihari ndetse ACR yari ibizi ahubwo buriya kiriya gikorwa bakoze bwari uburyo bwo kugaragariza isi ko bari ahantu bakandamijwe bafite n'ibibazo byinshi isi igomba kubareba no kubasaba.
Ibyo ni ibibazo mushikirije ibibazo bihambaye cyane rwose. Reka tubaze na Dr. Salomon baravuga nawe nyine n'umuntu azi cyane rwose kijya gihugu kandi mu Nyekongo mutubwire uko mubona icyo kibazo cy'impunzi z'abatutsi ba Nyekongo.
Urakoze bwana Frederic. Ikibazo cy'impunzi z'Abanyekongo ni ikibazo nitayeho kuva muri za 90 ubwo mu buryo yatezaga intambara muri Mashishi. Muri bukage habagaho Conference Nationale ko ari cyo gihe ubutegetsi bwa Congo bwatangiye kuzana ivangura ry'amoko bavuga ngo hari abantu bafite icyo bise mu Gifaransa la nationalité de tous. Abantu batangira kurwana muri bukage uko le phénomène bita Abanyamurenge niwe yatangiye icyo gihe kubera ko umugabo witwa Anzuluni Bembe niwe wari perezida wa Asamble Nationale ya Kongo ya Zaire icyo gihe niwe watangiye iryo vangura ry'amoko abantu batangira kurwana abantu batangira guhunga. Muri Noro Kivu rero cyaje kuba icyo gihe ni uko habayeho fenomene bita magrifi ababyibuka bazi neza yuko haje ibintu byo guteranya abahutu n'abatutsi b'abakongomani batangira kurwana noneho kubera ko mu Rwanda hari intambara y'abahutu n'abatutsi iragenda bigira za consequence muri Congo abantu bamwe batangira guhunga ubwo ntabwo ndi buge muri detaye n'ibyaba ngombwa ndabivuga. Noneho haje kuza genocide y'u Rwanda. Genocide yabaye mu Rwanda yamenye muri Congo miliyoni igera kuri 500,000 y'abantu abenshi bamwe bari bakoze genocide bashyigikiwe muri operasiyo Turquoise. Abo bantu bageze muri Congo batoteza abakongomani batoteza cyane cyane abatutsi batoteza abatutsi b'abakongomani batoteza abatutsi bo mu Rwanda bari babashije kwambuka ndetse n'abakongomani bakavukire baratotezwa. Abantu bose bamaze gutotezwa yaje gutuma koko abantu bavuga bati u Rwanda rurabohojwe rumaze kubohorwa bamwe barimuka bajya mu Rwanda ababashije kwemera kuko Leta y'u Rwanda nta muntu inzi yashyizeho hagahati imubwira ngo ndaguha ubwenegihugu ku itegeko. Ababishatse barabifashe bamaze kubifata bafata ubwenegihugu bw'Abanyarwanda ariko bitavuze ko abakongomani hari abunzi benshi bakora mu Rwanda barestare badafite ikibazo. Noneho haje kuvuka ikibazo cy'uko murabona u Rwanda ni igihugu gito ntabwo afite ubutaka bwinshi ibyo turabizi ni igihugu cy'imisozi kimeze nko mu Busuwisi. Niyo mbona no mu Busuwisi kugira ngo abantu babone aho bahinga ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu nkatwe mu Busuwisi usanga tujya no guhahira hanze kubera ko dufite icyo kibazo cy'ubutaka. U Rwanda gifite urufu ni igihugu gifite ibibazo by'ubutaka ntabwo ari kimwe n'Ubugande. Hakaba hari izo nkambi rero z'abakongomani bambutse intambara zose zagiye ziba abantu bagiye bavuga yuko bashaka kurangiza ikibazo cy'impunzi. Ariko kitubabaza kugeza ubu nk'abakongomani dukurikirana ibibazo by'akarere ni ukubona ko bifite abantu mu nzego zo hejuru z'igisirikare muri Congo b'abajenero, ari mu gipolisi, ari mu gisirikare, ari muri za service de renseignement, ari muri za immigration, muri za gouvernement, muri za mbese hose abo bantu baragiye bafashe ubutegetsi ku buryo mbese n'ejo bundi vuba ahangaha hari
abo muri ko muravuga n'abatutsi b'abanyekongo bafite ibyo bibanza.
Ibibazo by'impunzi yewe uburyo mbibona ntitukajye tugenda ngo dufate ikibazo tugishyire ku bwoko, kuko buryo umuntu yahunze ukava mu gihugu iyo ugeze hanze tugomba kugerageza gufata ikibazo muri rusange twe kugerageza kugishyira ku bwoko, kuko icyo gihe ntacyo byatumarije, ntabwo byazatuma tubona ibisubizo ku bibazo byo mu karere, nta n'ibyo ndi bugereho nyuma yaho. Ubwo rero abantu bose bagiye barwanira ubutegetsi icyo tuzi kugeza ubu duhereye kuri ba Ruberwa, muribuka ko Ruberwa yabaye vice president ushinzwe defense na security y'igihugu, kuki batigeze bakora uko bashoboye kugira ngo abaturage babone umutekano batahuke? Icyo ni ikibazo nibaza. Ejo bundi General Bisengimana Charles w'umunyamurenge yari ashinzwe police nationale ya Congo, kuki ategeza ko uko ashoboye ngo akoreshe ububasha afite kandi ahabwa n'amategeko habeho umutekano abaturage batahuye? Ubwo ntabwo ndi buvuge benshi kugira ngo hatabamo ikintu cyo kumonopoliza ijambo, ariko icyo ngira ngo mvuge ni iki: ikibazo muri Congo n'impunzi za Congo ziri mu mahanga, ubutegetsi buri muri Congo nibwo bufite responsabilite. Tujye twirinda gushaka ikibazo tugishyire kuri Nations Unies, tugishyire kuri HCR, tugishyire ku Rwanda, ntacyo byatumarije. Ntabwo twemera yuko umukongomani agomba kuzapfira mu ntambi agapfira mu mahanga. Umukongomani afite droit, uburenganzira bwo gusubira iwabo, agasubira iwabo bamuhaye ishuri, bamuhaye ibitaro, bamuhaye amazi, mbese agataha iwabo afite confort. Impamvu ngiye numva abantu bakomeza kuguma mu nkambi ni iki: nuko ubutegetsi bwa Congo dukurikije amasezerano yasinywe Addis Abeba, iyo bita Accord Cadre d'Addis Abeba, yagombaga gucyura impunzi zose igakora uko ishoboye. Iyo muri Accord Cadre abategetsi ba Congo iyo baza kubyemeza, ubu ngubu rwose icyo kibazo cy'impunzi kiba cyararangiye.
Reka ndabasabe inyishu ngufi cyane rwose, reka duhe ijambo umunyanyi wa radio Ijwi ry'Amerika, Innocent mwiriwe neza. Innocent muratwumva?
Murakomeye.
Yego, muri hehe?
Nsohoreza nabo batumirwa.
Barakumva, tubwire irindi zina ryawe.
Ngende mu Rwanda.
Irindi zina ninde?
Innocent Zanieri.
Innocent nde?
Innocent Zanieri.
Yego, duga ku ijambo kibazo cy'imbuye.
No, ngende ashaka kuvuga ku kibazo cy'azira mu nzi.
Yego.
Buri urebye ntabwo biriya byo kuba leta y'u Rwanda ivuga ko itigeze ibarasira bihakana, ariko urebye biriya bintu nge mbona ari ibintu bisa naho byari bizwi kandi byarapanzwe. Urugero, ku munsi wa mbere batangira kwigaragambya, urabizi ko babarashe umwe akomorosa mu kirenge undi bamurasa mu mutwe. Icyo ni kigaragaza yuko biriya bavuga yuko ngo babarwanyije ngo bafite n'ayo mabuye, ayo mabuye yagaragaye kuri uriya munsi wa kane, bivuga ngo urya munsi wa mbere nta kintu bari bafite. Twibaze se kubera iki babarashe uriya munsi wa mbere kandi nta kintu bari bafite? Ibyo babarega bari bafite byaje nyuma yaho. Ikindi mvuga, biriya bintu ndiye abantu bakunda kwibanda umumbabarire, wende haba umuntu wenda ushinzwe impunzi none ari kukibaza, ariko nano biriya bintu ngewe ikintu mbona biriya bintu nuko ari ikintu cy'inzara cyatumye biriya byose bizamuka. Hari ibindi bibazo byinshi bifitemo biriya byabaye imbarutso n'urwitwa wenda byo kugaragaza ikibazo. Hari ibindi byishe leta idashaka kuvuga, ahubwo babivuga leta ikavuga ikabita bakazi. Biriya bintu ngewe mbona hari leta inyungu ibifitemo. Nano hari ikibazo nibaza, bari abantu bapfuye bizagarukira hariya, ese bizabazwa nde? Bizabazwa abayobozi b'impunzi? Ese bizabazwa leta y'u Rwanda? Ese ndibaza kubera iki uriya muryango ushinzwe impunzi kubera iki wabatereranye? Nanaho ntibemerewe kumva ibibazo byabo. noneho ngo bumvuga utabe cyangwa ngo iki yebona iba muryango ushinzwe impunzi warabatereranye ahubwo mbona nawo usa n'ubagamiye kuri leta kurya nawo hari inzego za leta zizonize urimo rwose noneho nkibaza kubera iki batemeye ngo babumvise ibibazo byabo ngo ibibazo bafite ngo bazakemurire ko cyahubwo bahise bahitamo kubashyira mu maboko ya leta bakitandukanya nabo icyo ni ikibazo mba nibaza niba batumirwa ari bace kubisobanura
kubibazo
ndimo kwibaza baze kumbwira murakoze ariko ndibaza hari ariko gukora ikintu bakabimurira mu bindi bihugu bakumva n'ubusabe n'ibyifuzo byabo bafite ibibazo bararemerewe kandi barahangayitse murakoze kandi mukomeze bakora ubuvugizi hagije bukorwa niba u Rwanda bafite ubushobozi bwo kubafasha nk'ibyifuzo byabo babajyana ahandi hantu bumva bashaka murakoze
murakoze Innocent ka duhe n'ijambo ubwambe habimfura mu nyarugero agica avuze ko bishikirijwe na Innocent mu majambo make akanya ni gatoyi cyane rwose uvunagura amajambo
murakoze cyane ibyo uvuze bagiye bavuga ibibazo bafite byinshi ariko hari n'ikindi kimwe nacyo bafite kijyanye n'ubuvuzi uziko ari ukurya ariko ariho hariho no kuvurwa amakuru mbona ava mbirwa n'abari muri iyo nkambi abantu bararwara bagira mu bitaro babona nk'indwara inananye mu bitaro aho kuvuga ngo babone transfer nta transfer babona umuntu akaza akagwa akagwa mu nkambi urebya iriya nkambi ukagera ukareba irimbiri hari uko ringana byagutera ubwoba si byo byonyine ugeze ibyumba bose imisozi yashize yuzuye abacu asere bayibaza ikavuga ngo arega ngo amikoro dufite ni makeya nawe dufite abantu batanu barembye tuba twari umwe kuko niyo mikoro dufite abandi turavuza umwe unita umushobo abandi bane ntitubashoboye iki ni ikibazo gikomeye cyane 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 mu buzima bwawe ikindi navuga ndavuga ku nkuko nazabivuze hasere numu yemeye kubakira n'inshingano zayo ibihugu byose bitiranye amafaranga bikayahuza kwa ngo bite ku bantu bamereye nabi impunzi zifashwe nibura zibona ubuzima bw'ibanze hayiseri kugira ngo ivuge ngo ndabarekuye nimugende mbahaye leta iryo jambo sinzi ko yataye inshingano zayo rwose ibyo bintu birababaje cyane kwa ngo ivuge ngo nge ndabataye mbahaye ntuke kimwe cya kabiri kuvuga ngo bafashe amabuye ntabwo ashobora kurwana n'imuna mwana mucuti yanjye nkundikije ikindi nshaka kuvugaho cyane ni ikijyanye na n'ubuhunzi turimo muzi ko twahunze 96 tariki 30 z'ukwezi kwa 11 1999 ronishyiraho abasirikari baje gucunga umutekano mu kiriya gihugu ngo kigire umuhoro igire amahoro dutahe kuva icyo gihe kugeza muri 2010 barahindura ngo bahindure izina bayigira MONUSCO ibihumbi bigera mu 17 birenga kugira ngo biri muri Congo buri gucunga umutekano kugira ngo tuzatahe nabo bafitemo uruhare runini cyane kugira ngo impunzi zipfe niyo bagenda bagakora inshingano zabo bakagira umutekano muri Congo impunzi ziba zaratashye zo zaragenda zakonjimi zazo izo zibereyemo ziracukura igihugu cyacu cya Congo niyo nshingano zibereyemo zirasahura amabuye y'agaciro zijyanira mu bihugu byazo ntizitaye ku mpunzi ntizireba ibibazo byacu nazo zagomba kubazwa ikibazo cya ziriya mpunzi icyo bakora hariya impamvu badakora inshingano zabo tugataha nabo bari mu babazwa urupfu rwabo abantu nabo barimo
ikindi
navuga ni ikijyanye na Nasser urabona Nasser umukuru hariya baragiye baramubwira hari ukuriye iriya nkambi utuye ku Kibuye hari ukuriye Nasser mu rwego rw'i Kigali nawe yaramuhamagaye ubwo kugira ngo avuge ati ndabarekuye mbahaye leta yahawe amabwiriza n'umukuru w'i Kigali abo bantu uko ari babiri nabo bagomba kubazwa impfuza bariya abantu hamwe n'ababarashe
ivyo n'ibintu bizoca mu manza ahandi twoca nk'urubanza ariko reka duhe n'ijambo mushya ntahenze Imana semana agira icyo avuze cyane cyane vyashikirijwe na Innocent
urakoze cyane icya mbere ni uko nabanza kuvuga ku byo Salomon baravuga yavuze umugabo witwa Anzuruni Bende ko yaba ari we wateje ikibazo gikomeye cyo kuzana ikintu cyitwa ngo icyo bita nationalité de thèse ariko ndashaka kubwira uwo muvandimwe wa mugenzi wanjye Salomo baravuga ko Uwanzuruni Bembe ndamuzi yari umugabo w'umubembe wakomokaga Ibaraka icyo gihe yavugaga yazanaga icyo gitekerezo hari hegereje icyitwa recensement général de la population kuvuga ngo bagombaga gukora ibarura ry'abaturage icyo gihe rero bizana yavugaga ko abantu bose bavuga ikinyarwanda batagomba kugira kuba resanse mbese kubarwa nk'abakongomani. Ariko Salomo baravuga icyo yibagiza cyangwa atazi nuko icyo gihe conseiller particulier wa Mobutu yitwaga Bisengimana yari umwe mu bakongomani bavuga ikinyarwanda. Ni ukuvuga ko rero kuba uwo Anzuro Nyibembera azanye ibyo ngibyo ntabwo ari wari gufata icyemezo mu gihugu cyose, kuko Perezida Mobutu yari afite umu conseiller particulier, ndetse byaje no gukemuka nyuma kuko tuzi kugira muri Congo n'aba vice perezida bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakongomani bavuga ikinyarwanda, tugira mu nzego zose zishoboka n'abajenerali n'ibiki byose. Ahubwo jyewe icyo nabona navuga ni uko ziriya mpunzi nazo zigomba gutekereza ikintu kimwe. Yego bararashwe biteye ubwoba, ni bibi cyane, twese tugomba kubyamagana ibyo Leta y'u Rwanda yakoze, ariko impunzi nazo zigomba kwisuzuma kuko dutekereza ko hari bamwe muri bo batambikije biyumva nk'abanyarwanda, abandi bakiyumva nk'abanyekongo. Mu gihe rero bikimeze gutyo, ibibazo bizakomeza kuvuka. Ndetse turebye amateka yavuba ahangaha muri iyi mitwe yose yagiye irwanira iwabo aho bavuka, aho ziriya mpunzi zivuka, ushobora gusanga harimo abana babo bavaga muri izo nkambi bakajya muri izo za N23 bakajya muri izo za SNDP. Ariko ntekereza ko ibi byababayeho biri butume basubiza ubwenge ku gihe, bakatekereza kabiri, bakareba icyo bagomba gukora, bakareba nimba gukomeza gukoresha izo nzira zo kushyigikira iyo mitwe irwanira mu gace bavukamo za SNDP na za M23, cyangwa bagomba kureba uburyo nabo bashakisha batanga umusanzu mu igaruka ry'amahoro iwabo kugira ngo batahe. Ndetse abiyumvamo nk'abanyarwanda nabo mu by'ukuri aho kugira ngo bakomeze batandaraze baziyemeza kimwe, biyemeze nk'abanyarwanda, ndetse babe bava muri ziriya nkambi bajye gutura nk'abandi banyarwanda. Abandi nabo biyumva nk'abakongomani, abumva bafite umutekano nk'uko bavugaga barandiwe inzara, batashaka kwitwa n'inzara, bazajya iwabo bagira uruhare mu kugarura amahoro mu gace k'iwabo. Abumva hataraza amahoro bafite ahandi henshi, bafite izindi nzira nyinshi bashobora gukora, bakajya mu gihugu babona kitashobora kubarasa nk'uko byagenze ejo bundi kizima.
Dr. Salomo baravuga namwe ku cimviro eka ku cashikirijwe na Inosa duga ku ijambo.
Ndagira ngo mbanze mubwire yuko ngiye nkomoka ku ijwi, kandi Bisengimana ni umunyejwi cyuri twebwe, niko tuzi ko Bisengimana ari uwo ku ijwi, n'umuryango wa Bisengimana nkaba nkuzi, parukuru ya Bisengimana Rwema Jean-Pierre Classe nkaba nyizi cyane. Rero nkaho ngaho ntiyibeshye ngo ntabwo nzi Bisengimana ndamuzi, nshatse kubikoraho detaye je prefere l'expose ndende cyane, ariko ndakeka atari cyo kibazo twazindukiye. Icyo ngira ngo mvuge rero nibyo nyo yavuze bya Nzuru Nibembe, niba yibuka abanyamurenge batangira kurwana n'ababembe muri Sud Kivu, abantu bagatangira bagahunga, byatangiwe n'ibyo ngibyo. Kuvuga ngo Nzuru ntabwo ari kubikora wenyine, ari president parlement ya Congo icyo gihe. Ibyo ni ukwibeshya kuko byagiye muri conference nationale icyo gihe, hazamo bati kumaremare Bisengimana banamushyira ku ruhande, nta niyo mpamvu yabuze umwanya w'ibyo. Ndabizi cyane rwose, ntiyibeshye, nazamusobanurira niba atabizi neza cyane, namuha amakuru cyane ndayafite. Nkaba ngira ngo tugaruke kuri iki kibazo cy'abategetsi b'abakongomani. Njye nshaka yuko Kongo tujya tureka gufata ibibazo byacu tukabishyira ku bandi tukabikorera, tukabibikoreza, twibwira yuko ibisubizo bizaturuka hanze. Numvise bavuga MONUSCO, numvise bavuga HCR, numva bavuga ibiki byose, ariko Kongo kwingana kwiye twumvikane. Dufite kilometero kare 2,345,000. Kilometero kare zingana gutyo. Ni kimwe ni gihugu cya gatatu mu bihugu binini muri Afurika. Eske kuko dukeneye ko abantu bacu bajya kwitwa n'izera mu nkambi? Eske dukeneye ko abantu bacu bajya gufatwa bakajya muri za Gasika, mu mbeho, muri za Finland, hehe hose mu mbeho, bakajya iyo batazi icyo bashobora kugira icyo bavandayo? Igihugu cyacu gikeneye yuko abo bantu bose bagiye bitwaza izina ry'abaturage ngo barashaka umutekano, ngo barashaka ibinyibi, kandi bafite utundi tuntu bifitiye, abo bantu bagomba ubyo bakemera bagatanga ubutegetsi bakabuvaho bakabuha abantu bashoboye guha abaturage umutekano. Hari umuntu wavuze ati rwose abantu ibintu by'ubuvuzi ntabyo babona. Nibyo koko, nkeka yuko impamvu nkambi zikomeza kubaho nuko muri Kongo cya mbere abantu banze gushyiraho amavuriro, banga kubaka amashuri, banga guha abantu amazi, banga gushyira amashanyarazi, kandi hari amasezerano menshi yasinywe yemeza yuko abantu bagomba kubikora. Icya kabiri, abategetsi ba Congo bari gufatanya n'imitwe yigomeka ku bihugu duturanye, umutekano ukaba ushobora kuba muke muri ibyo bibazo. Njye nkabakeka yuko n'abariya abantu abo bita ngo n'abarwandofone tuzi bariya bari mu butegetsi, abapolisi, abasirikari n'abandi, bashobora no gukoresha bariya abantu bakabashuka kugira ngo bigire ibyigomeke mu butegetsi bw'igihugu barimo. Kandi ntibamenye yuko buri gihugu kigira umuco wacyo, buri gihugu gifite amategeko yacyo. Numvise umuntu avuga ngo abantu ngongo bari bamenyereye kwigaragambya. Ega nanjye Burayi murabizi, mu Buswisi ni igihugu bavuga yuko ngo ni amahoro, ariko mu Buswisi ndabwiza ukuri, iyo nambutse umupaka nkajya mu Bufaransa nitwara uko ntago nitwara nk'uko nitwaraga ndi mu Buswisi, iyo ndi mu Birigi ntago nitwara nk'uko nitwara ndi mu Buswisi. Ntabwo tugomba kugerageza na none kujya twigisha bene wacu tukabumvisha yuko umuntu yari mu gihugu yubahiriza amategeko y'igihugu, yuko impunzi zitubahirije amategeko nta gihamya mbifitiye. Ariko ndagira ngo uwo muntu nk'uwo uhitisha mesaje ari kuvuga ngo abantu bamenyereye kwigaragambya, u Rwanda rufite amategeko rugenderaho, abakongomani ntabwo aribo baza guhinyura amategeko yo mu Rwanda.
Tujye
tugerageza kuvuga ibintu rwose byumvikana, tugerageze no kubwira abantu responsabilite aho ziri. Responsabilite ni ubutegetsi bwa Kongo, bariya abantu bafashe ubutegetsi bakavuga yuko bashaka ngo kuvuganira abaturage bagere niyo bavuganira, ugasanga bari kuba ryari bazima.
Ibyo
bintu bigomba kurangira.
Ibyo ni ibibazo tugaruka ko tubibutse. Nshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Elize. Mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Muri hehe Elize?
Kuri uno mwanya ndi Bujumbura.
Izina ya Gikirundi ninde?
Ngenda kuri yo.
Muduge ku ijambo, ikibazo mu kanya gato.
Ego naringa mahuvuga kuri iki kintu. Ikibazo kuri izi mpunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda, ikibazo simona ko ari ikindi. Uyu mugabo mwatumiye, hariho umutumire yavuze yuko bagiye gusaba Leta y'u Rwanda yuko yobafasha kugira batahe. Nkaca mvuga kuri iki kintu, uko kuntu yavuze bega eventrua ku matoza yakozwe basanze yari yakorana na guverinoma y'u Rwanda, yarabasanzeyo barabarasa, none no mu Rwanda barabarasa, mbega hoho batashe ntabwo azo basanga bakabarasa. Ahubwo ikibazo ahantu kiri si bariko baragitse ku ruhande, abanyagihugu bo muri Congo n'abanyagihugu navuga umenga ni ikindi gihugu, sinzi umenga ntibashaka gukora kuko niyo havuze urusoro rumwe ubona bahunze ko uri n'umuperezida muhano rubibi, ntiwutinya kujya guterayo kugira wiyimbire bujya Butare, ko n'abanyagihugu batikunda badakunda n'igihugu cyabo. Ahubwo rero ikintu navuga nibareke kwicirwa n'inzara mu Rwanda, nibajye mu gihugu cyabo bakore bibaye na ngombwa bakigwanire batewe, barabe yuko izo ngorane zose bafise yuko zitazohera. Hanyuma ikibazo cya kabiri nagomba mbaze uyu mudokteri bisa nk'uko ari mu Buswisi, banamubaze ikibazo ku bijyanye nk'ukuntu Leta y'u Rwanda yarashize impunzi bakaraba, bigaca bikurikirwa n'irya speech perezida w'u Rwanda yavuze yuko sibaye ngombwa yuko bazona barasa no ku manwa y'ihanga, niko yabivuze mu Kinyarwanda. Mbega abona gute iyo nyifato y'umuperezida w'u Rwanda no kukuntu bisa yuko ari wagiye gutorerwa kurongora umuryango wa Afurika, abona neza yuko yoba bikwiye? Nicyo kibazo.
Murakoze. Ngenda kuri yo Elize, reka dutangwe kumushyira ntahe baravuga kuri icyo kibazo, reka no kucyumvira cyashikirijwe na ngenda kuri yo Elize nyene mu kanya gatoya cyane rwose. Umuntu umwe ibyo bibazo byose bibiri,
umuvandimwe aravuze ati abakongomani bakwiye gusubira iwabo bakagerageza gukorera iwabo, niba bashaka kurwanira uburenganzira bwabo bakaburwanira mu gihugu cyabo. Niko mbyumvise, aho rwose nibyo shyigikiye, nta nibyo nabuze mvuga. Ndi kuvuga nti muri Kongo igihugu cyacu ni kinini, ntabwo dukeneye inkambi, kandi rero tugomba kubirwanira mpaka tukagenda uburenganzira bwacu bukubahirizwa. Ibyo ngicyo ni kimwe. Mushobora no kumusubiza muri ibyo bindi avuze, mubwira yuko buri gihugu gifite amategeko gikurikiza. Nari nabivuze kandi nibayateze amatwi, navuze yuko iyo ndi mu Buswisi ntabwo nitwara kimwe n'iyo ndi mu Birigi, nta nubwo nitwara kimwe n'iyo ndi mu Bufaransa cyangwa ndi muri Amerika. Noneho tugomba kugerageza kujya tureba buri gihugu umuco wacyo, amategeko yacyo tukayubahiriza. Igihe nagiye i Burayi, nagiye ngiye kwiga, ntabwo nagiyeyo nkunze, ariko uko byagenze kose nageze burayi nagombye kwitwara nubahiriza amategeko y'igihugu ndimo. Abavandimwe rero icyo nababwira, birinde barusahurira mu nduru bazaturuka muri Kongo bakaza kugomeka abaturage, babwira ngo mugende mwigomeke ku butegetsi bw'igihugu burimo, kuko abo ngabo iyo barwaye bajya kwivuza muri Afurika y'Epfo, mu Buhinde, hose mu Burayi. Abana babo bari mu Burayi hirya no hino, n'abantu babaryohe bafite amamodokari ibihumbi ibihumbagize, bafite amaferme yuzuyemo inka, ariko ugasanga abaturage nibo bari gupfa. Nongeye icyo kibazo, nta nubwo nshaka ko umuntu yirirwa ambwira ngo igihugu runaka ashyira, njyewe ikibazo ni Kongo, ikibazo ntabwo ari igihugu duturanye, ikibazo ntabwo ari ashyira.
Yego, namwe Ndorimana Semana kuri icyo cyumviro, n'ikibazo cyashyikirijwe na Ngenda kuri yo Elize. Umunota umwe.
Murakoze cyane Bwana Frederic Nkundikize, gusa ntabwo natambuka kuri icyo kibazo ntabanje kubabazwa cyane n'umusinyaguzi nka Salomo baravuga, arimo arasinyagurira abantu avuga ko ngo bari abantu basakagizara n'ibibazo byinshi twabashije kumwereka, ngo bashobora kuba barasukwaga n'abantu ngo bivuriza muri Afurika y'Epfo, ngo iyo barwaye ibintu nk'ibyo. Ibyo turasanga ari ugusinyagura. Icya kabiri ni uko tutashobora kwemera ko atambutse ibintu by'ibinyoma kuri iyi radiyo, duhari dufite ijambo, nk'aho yabashije kuvuga ngo ni ikibazo cy'abanyamurenge ngo n'ababembe ngo cyaba cyaratangizwe n'ayo magambo ya Nzuru n'Ibembe ahakana ubwenegihugu. Aho arabeshya cyane, kubera ko jyewe aho niho mvuka muri zone imwe n'abo banyamurenge avuga. Ikibazo cy'abanyamurenge n'ababembe cyatangiye mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda za 1960, igihe habagaho intambara ya Pierre Mulele ndetse n'abitwa Bashabanindalo n'abandi. Icyo gihe niho abo ba Mulele batangiye kurya inka z'abanyamurenge, abanyamurenge nabo baza guhabwa imbunda na Mobutu kugira ngo bamufashe. Aho niho ikibazo cyatangiriye. Kuvuga rero ko byatangiye muri za 1990 na kangahe, ikibazo cy'ababembe n'abanyamurenge aho yabeshye. Icya kabiri, arimo arabeshya abamwumva, abatwumva, avuga ko Bisengimana ngo icyaba cyaramukuye kuba conseiller particulier wa Mobutu ngo ari iki kibazo cy'abarwandophone ndetse abakongomani bavuga ikinyarwanda. Aho arabeshya, azarebe azashaka ababizi bazamubwira ko Bisengimana yakuwe kuri uwo mwanya n'inyubako amainvestissement bagombaga gukora ikisangani, hanyuma baza gusanga harabayeho ibintu bidasobanutse ndetse baza gusanga ari Bisengimana waba barabikoze baramuhagarika. Hanyuma rero kuri uwo muvandimwe wari uvuze, arimo avuga ati aba bantu nibagirana hariya iwabo ko bashobora kuzabasangayo, ndetse avuga na diskuru ya perezida w'u Rwanda yavugaga ko abantu bazajya babarasa ku manywa y'ihangu. Icyo mvuga, igihugu cy'u Rwanda cyahagombye kugendera ku mategeko. Ubwo Salomo arimo aravuga ngo ni igihugu, ngo buri gihugu kigira amategeko yayo. Ntekereza ko mu Rwanda nta tegeko na rimwe ryanditse ko umuturage agomba kuraswa ku manywa y'ihangu. Bityo rero nkabona ko inzira n'isi izo mpunzi nk'uko nabivuze zizagira uruhare nazo kubibera iwabo. Mu gihe cyose bazashaka kugira uruhare mu bibera iwabo, bahisemo gutaha, bazataha, ndetse iyo mitwe yose imwe n'imwe yanaremwaga n'abana babo bazagerageza kugira ijambo, babashe kubyamagana, ndetse bashaka amahoro y'igihugu cyabo. Niba babona aho bidakunze aho ngaho, bazareba ubundi buryo. Ntekereza ko ntabwo mbisobanukiwe neza. Hari ibihugu byinshi bashobora guhungiramo. Ntekereza ko hari abari abahungiye Bugande muri bo bameze neza, abahungiye i Burundi arabahungiye, hari ibihugu byinshi bihungira, singiye kubahitiramo. Bazabyigaho barebe igikwiriye. Nibabona ko uko gukandamizwa bavuga mu Rwanda bakurambiwe ndetse bigeretseho no kuraswa, bazabasha gushaka ubundi buryo bagerageza kugira ahantu bashobora kubona amahoro.
Namwe Habimfura mu Nyarugero mu kanya gatoya cyane rwose ku cyimvuro cyashikirijwe na Elize Ngenda kuri yo, avuga ko abo batuzi banye Kongo bakwiye gutaha mu gihugu cyabo bakagira uruhara mu guteza imbere no gukingira umutekano wabo. Duga ku ijambo.
Murakoze cyane. Icya mbere nshimiye umuntu uvuze ati twakatake twayakora igihugu cyacu. Ni byiza cyane, kuko nta muntu n'umwe wifuza kuba ahatari wabo. Nundi yifuza ngo bari iwabo nta wifuza kuba umushyitsi buri gihe cyangwa se ngo abimpunzi buri gihe, kandi nizeye yuko tutazahora turi impunzi ubuzima bwose. Ibintu bizagera igihe Imana irahari izatwibuka, kandi tugomba kubihanira tugakora. Babwiye by'ukuri ko njyewe si n'umunyepolitike, n'umuryango wacu n'umuryango ugamije kwa ngo dufatanye turi ukuntu twabaho neza mu gihugu cya Amerika, tubane neza n'abo twasanze, kandi abana bacu tubahurere n'umuco turakunda igihugu cyacu cya Congo. Igihe tubabonye igihugu cyacu cya Congo kumvisha ko hano turahari, turaba tutuye muri Amerika, igihugu cyacu kidufashe neza, ariko twibwe ko bacu ari muri Congo. Icyo navuga kuri ibyo ngibyo, hari kindi numva kiri kumbaza muri iyi minsi, kuko hari amashyaka amwe hari abanyepolitike bamwe amashyaka ya politike yitwaza ikibazo cyacu akigira nk'aho ari abavugizi bacu. Ntabwo kabisa ibyo mwumva ku maradiyo, nta bantu n'abamwe twatumye, nta shyaka n'imwe twatumye, nta banyepolitike twatumye. Twebwe turi mu kaburo k'abantu bacu bikurira ku kibazo cyacu ngo bagiye mu bibazo byabo n'u Rwanda, nibabireke, nibakore ibyabo, nibakoreshe intego bafite n'izabo. Twebwe ntituma barwanya igihugu cy'u Rwanda, turi impunzi, turashaka uburenganzira bwacu nk'impunzi. Asigaye nitubona amahoro tukagira ubuzima, turahanira kugira ngo Kongo yacu itungane, tugende twubake igihugu cyacu. Ndanagiraga ngo icyo ngicyo kabisa abantu bacyumve, abanyepolitiki ntibazamukire ku gihugu cyacu kugira ngo ntibatangire ku kibazo cyacu nk'impunzi ngo bagende bakitwaze bagiye kugikoresha ngo barwanye igihugu cyabo. Ndavuga cyane cyane nk'iradiyo, njya numva radiyo itahuka yigeze nk'ari umuvugizi w'impunzi. Ibyo ngibyo kabisa ibyo bakora ntabwo twayo batumye, ntabwo bari mu gahunda yacu, n'abanyarwanda ntabwo ari abakongomani. Ikindi cya kabiri, leta ya Congo nireke ibyirimo. Urabona abantu bamaze iminsi bapfa basaba buriya butegetsi mbuvu, abari mu gihugu abanyagihugu bapfa basaba ngo buriya butegetsi mbuvu, buriya butegetsi nibuveho, hari ubutegetsi bwiza, natwe tutawe ikigo cyacu kitungane twe twa ikigo cyacu.
Ego me tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Gerard. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hehe?
Ndi Bujumbura ku Buterere.
Yego me, izina ry'ikirundi ninde?
Sabwe?
Izina ry'ikirundi ninde?
Sabwe?
Hari induru nyinshi ahuri, ja ku ruhande hanyuma ubaze ikibazo wihuta cyane.
Yego me, urumva je nababazwa n'ukuntu izo mpunzi zifashwe nabi. Sabwe?
Duga ku ijambo turakumva, uri mu nduru nyinshi, vuga duga ku ijambo mu kanya gatoya.
Nuko izo mpunzi zifashwe nabi, hajye nanditse igitekerezo, nanditse ikintu ngira icyo nterera kugira ngo ababijejwe baronke ukuntu bazitunganiriza. Kubera birashika umuntu wese agahunga, nicyo gituma nanje mbabazwa n'ukuntu impunzi zitotezwa.
Murakoze Gerard, murakoze. Reka duhe ijambo Dr. Baravuga. Mugira icyo muvuze cyane cyane, musubiza n'ibyashikirijwe mu kanya gatoya cyane rwose. Umunota umwe,
mumbabarire cyane rwose.
Ikibazo inyishu
nkora polemike, ariko umuvandimwe rwose uri kunyigisha amateka y'ubuzima bwa Bisengimana wagira ngo ntabwo muzi. Bisengimana turaturanye ga, genda umunyejwi abisobanukirwe Bisengimana n'uwo kwijwe, ibyo abimenye rwose amateka ya Bisengimana. Icyo mwibusa kugira ngo yumve ko mbizi, kugira ngo habeho zone d'ijwi, c'est Bisengimana cyamye mu gutura ijwi, c'est la seule fois qu'on a eu un chef d'état congolais Zaïrois qui est venu à ijwi. Ibyo yabimenye, twagiye kubyinira mu butumwa Bisengimana icyo gihe nari umwana ndi muri ecole primaire. Ibyo byibuke abizirikane. Aho ibindi byari kwirwaza nabyo byo bijye bya kisangani za investissement muri Congo, se umutegetsi wategetse ntiyibeyemo ubonye, icyo ni kimwe. Tugaruke ku kibazo cya ngombwa rwose, kandi ndagira ngo abantu bagerageze kutwumva badukurikire neza. Dushobora gusobanukirwa dute ko bakomanda region nka Masunzu i Bukavu ntabwo yigeze atanga umutekano muri Sud Kivu kugira ngo impunzi zihungiye i Burundi zitahuke. Ubu ngubu dufite François Kamanzi muri Nord Kivu, ni komanda region. Kuki atigeze atanga umutekano kugira ngo abantu batahuke? Navuze General Bisengimana yahoze ategeka polisi nasionale, kuki atigeze atanga umutekano ngo abantu batahuke? Navuga nta bose ni barusahurira mu nduru, abo bantu iyo barwaye bivuriza i Burayi n'abana babo ugasanga bose bameze neza cyane ntacyo babaye, bakajya gukinira rubanda ku mubyimba, umugabo ngo ndumushinyaguzi ni ushinyagurira abaturage kwa dashaka kwa abaturage bamenya ukuri guhererehe tujye tuvugisha ukuri rwose mumbabarire ukuri guca muziko ntigushye tujye tuvugisha ukuri nitwa baravuga kandi ndavuga ibyo rwose zina ni by'umuntu kandi jashimye ubwo rero twumvikana abantu bakomeze kujya batubeshya yendagira ngo kuri uyu munota abakongomani abava bakagera abumva ikinyarwanda abumva igiswahili ringana abazumva iyi mvugo bamenye yuko ikibazo cyacu ni Kongo ikibazo ntabwo ari u Rwanda si Ubugande si ikibazo ni abategetsi badutegeka ni bene wacu bagenda bakaturya babaye inyamaswa zirya abana babyaye bakarya ababyeyi nicyo nagira ngo mvuge rwose iryo jambo nagira ngo ryumvikane abo poze bagenda bakatubwira ngo ntabwo bavuga rumwe n'ubutegetsi ugasanga bari muri sena ngo itegeko nshinga ryarabaye viole kandi ugasanga abo bantu baracyari mu butegetsi ntabwo bashimijwe nuko ubutegetsi bwo uko bakomeza gukamya
ego menda bona akanya kariko karihuta ariko tubaze n'umushyana he ndabimana semana ikibazo cizo mpunzi curangira gute mu buryo bwihuta
murakoze cyane bimaze kugaragara ko ibiganiro byagiye bibaho byinshi nkuko umuvandimwe Dr. Baravuga vuze byagiye bitwara abavandimwe benshi kisasa ndetse bene wabo wabo ngabo bari mu makambi bagera kisasa ibibazo bikahita birangirira aho ngaho ndetse hagiye hanavuka imitwe Salomo tarimo vuga kandi bamwe mu bayirwanagamo baraturukaga aho ngaho muri zo nkambi iyo mitwe ya za CNDP za M23 iyo yazaga nubwo uwo kamanzi yavuze ari komanda region byanze bikunze ntabwo iyo mitwe yarajya ize kuzana amahoro muri ako gace bari batuyemo ndetse yavuze na masunzu ntekereza ko muri Kivu ya Majyepfo uretse ikibazo cya mayimayi ya kutumba cyari kimaze iminsi ibyo ni ibibazo bagomba kuzabaza abo bavandimwe babo buri gihe haba amasezerano bakahita bagikisasa bagera ikisasa bagateteka ibibazo bikakomeza ndetse bagenda bahabwa n'imyanya ikomeye cyane nk'uko umuvandimwe Salomo baravuga yavuze bagera iyo myanya ntibabashe kuyikoresha kugira ngo babashe gucyura
Ni icyo nagira mvuge ni mbijanye n'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda bwabaye bigagahomera mwa ni ibintu bitangaje cyane mugabo naho byotangaza uko mu Rwanda bari mu kwaha kwa abazungu bari mu kwaha kwa abazungu bijyana byaratubabaje nta kuntu umuntu yo kwagira ngo hanyuma tega amase kubite n'ibiganza yo hasere muyikebure muyidushikirire kabisa nimbi duteranya muri Afrika ako umuntu ukagarwa kumujyoza ibyo bamuhaye ku mubyi ugabuka mu amahoro mu Rwanda baranguye amugabo n'ibyo mu Burundi dushumugane mu Kirundi ngo agatowe kamenyereye gukomba kama gahetanye ibyo twabone muri Kongo batugire birarengeje n'ibyo na grace kirize nibageguze bamenye ubuzima bw'umukare katihabwe
murakoze Yohani bankuwiha reka duhe ijambo umushinga hahe habifura mu nyarugero ikintu ijambo mushikiriza abandi batutse banye Kongo bari muri yo kampi nirihe ikintu kimeze nka icobeza gatima ubutumwa mwubahana ubu
urakoze cyane ikintu nabwira abavandimwe banje kitumwa abavandimwe benshi ikintu abavandimwe ngo aho bari nibakomere nibakomere turi natwe akabaro bafite turagafite turagafatanyije kandi ikindi turagerageza gusaba bashobora kuba bagira icyo babafasha icyo babafasha nka HCR tubisabe ikurikize inshingano zayo niba ngombwa dusabe n'abayikuriye kugira ngo nabo HCR ikomeze inshingano zayo kuko umuvandimwe wo mu Burundi abivuze ati hai seri nagamo mwe byo bakoreye muri Kongo koko urumva ngo abantu barwaye bavuga ati abangaba turavura abangabo y'unasigare ibyo ngibyo koko ni nagahoma munwa ikindi cyakabiri mvuga nibirabikora ngo bate nikurikiza inchingano zayo yibateranya ngo ibatererane nikurikiza inchingano zayo bite urabona uburezi ubuzima ibyo kurya bani mu nchingano zayo nibibakorere ikindi cyakabiri nayisaba hasher no kugira ngo bari abayobozi bakoze ari amahano yo gutererana abo bashinzwe kurera nabo bagerageze ukuntu babahana kandi navuga kuri uriya muryango mpuzamahanga wa ICER no kugira ngo aho bari hari bariya nkambi kukibuye hari nkambi ya Kiziba hari zira nkambi zindi hari ya Mugombwa hari ya Gembe hari ya Nyabiheke hari ya hari ya igikongoro izo zose uko ziri baze batangire hariya bwo nahandi bari bafite gahunda kugira nabo bagende ibyo byo bakora byose byubuze byose birakorwa nabo bafite gahunda kuzabaganyiza nibahaguruke batanguke bakora inshingano zayo be gutata inshingano zayo bakora inshingano zayo ikindi cya kabiri nabwira abavandimwe bacu bari hariya rwango bamenye aho bari akabara barimo turagafatanyije ntibafite ubw'inyagamburiro wenda dufite uko twinyagambura turagerageza tubafashe uko dushoboye ari ukubavugira ari ukubatabariza turataraza uko dushoboye bihangane bakomere kandi ngasaba abanyumva bose basabire abari guhigwa bari mu nkambi abari mu magereza abari ko babafungure bazize akarengane
bafungure ikindi cya kabiri navuga
bari bapfuye bashyinguwe ahantu bashyingura abanyagihugu bakaba bahavana bakashyingura n'abagenzi babo mu irimbi ry'inkambi ikindi navuga ibijyanye na
habifura reka ndagwakanya gusozere mu kanya ariko reka tubanze duhe ijambo na ni ukuri mwiriwe neza ni ukuri muratwumva
yego ndabumva
duga ku ijambo kanya karagiye ikibazo cy'imvira
ego rekambaze ningoga cyane nashaka mbaze abatumire mwatumiriye mbega ibintu byo gukoresha ingufu nka zijya mu kurasa abantu bagashupfa nka kujya babinsiguriye bo hanyuma mbega bobo nkabo bashinga ntawe mwatumiye nk'imboneza bo babiteguriye gufasha iki izo mfunze twumva ziri mu bibazo bikomeye
murakoze ni ukuri reka dutangure kuri Ndorimana Semana mu kanya gato amasegonda 30 kuri ico kibazo
murakoze cyane biriya bintu ntagahoma munwa biriya tubiheruka kera mu gihe Afrika yari igitegetswe na za parti nike n'abaperezida b'abanyagitugu cyane ntabwo natekerezaga ko mu kinyejana cya 2021 hari umuntu wakwihagaragambya agaragaza ibitekerezo bye ngo aho kumwumva ngo bamurase ni ibintu by'agahoma munwa mu by'ukuri ndetse nkaba nakwibutsa Leta y'u Rwanda ko hariho ibyuka bihumanya mu maso bikoreshwa ahantu henshi ndetse n'i Burayi muri kino kinyejana rwose cya 2021 ntabwo ari ikinyejana cyo kwica umuntu cyo kurasa umuntu ahubwo cyakagombye kuba ari ikinyejana kijyana abantu mu iterambere ndetse n'ubwisanzure mu bitekerezo no kumva ibitekerezo y'abantu.
Dr Salomon baravuga duga ku ijambo amasegonda 30
uyu murakoze bwana Fred icya mbere ndagira ngo mpumurize kandi mbwire abavandimwe bari mu nkambi hirya no hino haba mu Rwanda haba muri Zambia haba muri Angola haba muri Centrafrica ko ikibazo turagisangiye twese akababaro turagasangiye kandi ko twifatanyije nabo mu kababaro kandi ko tuzakora uko dushoboye ibishoboka abo tuzashobora gusura ko tuzabasura icyo akaba ari igikorwa kimwe icya kabiri ndagira ngo mbibutse yuko bagomba kwihangana bakaba bashishuzi kazagenda ngo babe manipule para abantu bagenda babeshya
ijambo rya nyuma
kubahiriza amategeko y'ibihugu barimo bakagenda ngo bishyire mu bibazo kandi ababibashyiraho badashobora kwibavanaho
abimfura mu Nyarugero ijambo rya nyuma ni rwanyu musozere
murakoze cyane ndabashimira cyane mwese itegeko nimutanga ndagira ngo buri muntu wese aho ari nta n'umwe n'umwe muri mwebwe udafite akababaro kaba ari abavandimwe bacu bari mu nkambi abashoboye kuvuga bose baragaragaza ko bafite akababaro kare abantu ndagira ngo n'abatavuza nk'ariko bari kumvira radio bose akabaro turagasangiye ndagira ngo bavandimwe muri mu nkambi cyane cyane bidahariya mu Rwanda
abifura mu Nyarugero ndagushimiye cyane gose
mugiye
watoye kugira ngo tuganire ndagushimiye nawe Dr. Salomon baravuga ndagushimiye ndarimana semana turashimiye n'abavandimwe bose batereye baduteye akamo bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro turabashimiye namwe inshuti mwese mwakwikiranye ikiganiro cacu muri sanga cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.